Indlela isiprofeto sikaDaniel esibikezela ngayo ukufika kaMesiya. Umprofeti Daniel waphile eminyakeni engaphezu kuka-500 ngaphambi kokuzalwa kukaJesu. Yize kunjalo, uJehova wembulela uDaniel imininingwane eyayiyokwenza saziwe ngokuqondile isikhathi uJesu ayeyogcotshwa ngaso, noma ayeyobekwa ngaso njengoMesiya noma uKristu. UDaniel watshelwa, kufanele wazi futhi uqonde ukuthi kusukela ekuphumeni kwezwi lokuba kubuyiselwe futhi kwakhiwe kabusha iJerusalema kuze kufike uMesiya umholi kuyoba ngamasonto ayisikhombisa namasonto angamashumi ayisithupha nambili. Daniel 9:25. Ukuze sithole isikhathi sokufika kaMesiya, kudingeka siqale sithole isikhathi esizoqala kuso ukubala inkathi eholela kuMesiya. Ngokwesiprofetho, lesi sikhathi sasizoqala kusukela ekuphumeni kwezwi lokuba kubuyiselwe futhi kwakhiwe kabusha iJerusalema. Laphuma nini izwi? Ngokomlobo weBhayibheli uNehemiya, izwi lokuba kwakhiwe kabusha izindonga zeJerusalema laphuma ngonyaka wamashumi amabili ka-Aritahishashita inkosi. Nehemiya 2:1 5-8. Izazimlando ziqinisekisa ukuthi unyaka wokuqala wokubusa kuka-Aritahishashita kwakungu-475 BCE. Ngakho-ke, unyaka wamashumi amabili wokubusa kwakhe kwakungu-455 BCE. Manje sesinaso isikhathi sokuqala kwesiprofeto sikaDaniel esimayelana noMesiya, u-455 BCE. UDaniel uyasho ukuthi sasizoba side kangakanani isikhathi siholela ekufikeni kaMesiya umholi. Lesi siprofeto sikhuluma ngamasonto ayisikhombisa, namasonto angamashumi ayisithupha nambili, okungamasonto angu-69 esewonke. Yinde kangakanani leyo nkathi yesikhathi? Izinguqulo eziningana zamaBhayibheli ziphawula ukuthi lamasonto akuwona amasonto ezinsuku eziyisikhombisa, kodwa amasonto eminyaka. Lokho kusho ukuthi isonto ngalinye limelela iminyaka eyisikhombisa. AmaJuda sendulo ayujwayele lo mqondo wamasonto eminyaka. Ngokwesibonelo, ayegubha unyaka weSabatha njalo ngonyaka wesikhombisa. Ngakho, amasonto angu-69 angokwesiprofetho ayiminyaka engu-69 iphindwe kasikhombisa, okwenza iminyaka engu-483. Manje osekusele ukubala. Uma sibala sisuka ku-455 BCE, sibale iminyaka engu-483, sifika onyakeni ka-29 CE. Yiwona kanye unyaka uJesu abhaphathizwa ngawo waba uMesiya. Ingabe lokhu akukhona ukugcwaliseka okumangalisayo kwesiprofetho seBhayibheli? Umbhalo waphansi ufundeka kanje. Ukusuka ku-455 BCE kuya ku-1 BCE, iminyaka engu-454. Ukusuka ku-1 BCE kuya ku-1 CE, unyaka wodwa, awukho unyaka oyigunqu. Ukusuka ku-1 CE kuya ku-29 CE, iminyaka engu-28. Ukuhlanganisa leminyaka kusinikeza iminyaka engu-483. UJesu wanqunywa ngokufa ngo-33 CE, phakathi nesonto lamashumi ayisikhombisa leminyaka. Bheka incwadi ethi Sinake isiprofeto sikaDaniel, isahluko 11, kanye ne-Insight on the Scriptures, umqulu 2, amakhasi 899 kuya ku-901. Zombili zinyatheliswa wofakazi bakaJehova. Umbhalo waphansi uyaphela.